atengo mkuka wefuweo kutumbula ebyo bulamu government ekoze endagaano ne government ya Amerika etunulidde okuvujirira ebyo bulamu n'ensimbi ezisoba mu buwumbi kasambu endagaano eno eteereddwako omukono ku ministry y'ebyensimbi ng'etunulidde okuwagira ebigendererwa ebya Uganda mu kulwanyisa endwadde omuli siriimu akafuba omusujja gw'ensiri polio awamu n'okumalawo ekizibu ky'abakyala abafayira musonya n'abaana abafa nga tebanaba kuweza myaka etaano awamu n'okutangira endwadde ez'omutawaana naddala ebola endagaano eno yakumala emyaka etaano nga gavumenti ya Amerika yeeyamye okuwagira ebyobulamu mu ggwanga nga n'ensimbi esoba mu buwumbi 6.59 ate yo government ya kuongera ensimbi zeteka mno obuwumbi 1,785 mu butaano okumalira ddala emyaka etaano ministry y'ebyensimbi Matia Kasaija yeeyamye okwongera ensimbi gavumenti zeteka mu byobulamu
also take note and commit to the requirement for Uganda to gradually increase its budget to a tune of shillings $500 million over the period as the US budget decreases. I am informed that this collaboration will not only result in disease-specific outcomes, but also improvements in national systems, institutions, and workforce capacity.
Minister of Obama, Jane Rosa Chenga Gami, Tenaganeno, Yakusubozesa Government, Okuzimba, awamu n'okweyimiriza mu byobulamu.
For generations, US partnership has been instrumental in our fight against HIV/AIDS, malaria, maternal and child mortality, and emerging infectious diseases. Today we elevate that relationship from traditional aid to a strategic, sovereign-driven partnership that fully aligns with and accelerates Uganda's own health tech development plan.
Ombako wa Amerika mu Uganda, William Pope, ategezeza nti endagaano eno y'omu ku kaweefube gwe baliko okulaba ng'amawanga gasobola okwekulaakulanya.
More than 1,100 community health extension workers have already been trained through U.S. support, and this MOU will continue providing training and equipment as Uganda assumes responsibility for their salaries. These workers, known as CHUS, will strengthen disease surveillance, expand primary care, and improve community-level readiness. This is exactly what the America First strategy calls for, supporting partner governments to build their own systems, not parallel ones.